mora mikorere inyigo Bebe bread and butter, nuje na pata Najya mbuza gutsapa nk'aba rapper Ibyacu bizamara iminsi bikura buri munsi Tuzaguma hiti uwo duteka iminsi Uwo sinzi, azaba yabitewe n'ubusinzi Acaho nk'abafungirana, binjiye badakomanze nk'abakingirana Ah, ishuri zirasimburana, gusa ubu natoye ibyanjye sinyihinduranya Acaho nk'abafungirana, binjiye badakomanze ndabakingirana Ishuri zirasimburana, gusa ubu natoye ibyanjye sinyihinduranya No Uburyo ukatira abandi ni wowe nari narabuze pe Sje kuki nakumenye mbere Nanjye nzaharanira kuteta kuko ukuntu useka mba mbona biceka Nuko kenshi nanabiceceka nkubwije ukuri sinjya naboheka Acaho nk'abafungirana binjiye badakomanze nk'abakingirana Ah, ishuri zirasimburana gusa ubu natoye ibyanjye sinyihinduranya Acaho nk'abafungirana binjiye badakomanze ndabakingirana Ishuri zirasimburana gusa ubu natoye ibyanjye sinyihinduranya No
Prince.